exclusive from Zambian music side.
Yeah. Paul Kagame, aka Handsome Commando, Kaunda Mandela, Gaddafi, Useni, Mugabe, Lumumba.
Black Standard.
Akaka life, sungazi bevo chitika maido boy.
Akaka life,
sasa mushalu kwa love na wanove.
Akaka life,
sungazi bevo chitika maido boy.
Akaka life,
sasa mushalu kwa love na wanove.
Akaka life,
sungazi bevo chitika maido boy.
Akaka life,
sasa mushalu kwa love na wanove.
Akaka life,
sungazi bevo chitika maido boy.
Akaka life,
sasa mushalu kwa love na wanove.
Ticha na polisi tire pushinga, mwangwazi na janki koze maule. Papasta tiko ni basi tiulule. Amai ambuya avoze na bafana. Mfuiti kuluku lazo tindikule. Mapima marama tieni tikule.
Akaka life, sungazi bevo chitika maido boy.
Akaka life,
sasa mushalu kwa love na wanove.
Akaka life,
sungazi bevo chitika maido boy.
Akaka life,
sasa mushalu kwa love na wanove.
Akaka life,
sungazi bevo chitika maido boy.
Akaka life,
sasa mushalu kwa love na wanove.
Akaka life,
sungazi bevo chitika maido boy.
Akaka life,
sasa mushalu kwa love na wanove.
I take it from my family, my brothers and my sisters, holding them tightly. This world ain't friendly, ended up deadly. That was my surety. Heard you ain't cool with it? Oh, nigga, choke on it. Pano penelele ni paziko. Sole kania shamulilo moto fire. Never gonna slip on my desire. Chele ni mapempela ni kuyenda higher.
I really wanna be happy in life. And nangu umuntu ese ireti anchinge. So, oh, I really want to make a life.
Akaka life,
so chase.
Sungazi bevo chitika maido boy.
Akaka life,
sasa mushalu kwa love na wanove.
Akaka life,
sungazi bevo chitika maido boy.
Akaka life,
sasa mushalu kwa love na wanove.
Akaka life,
sungazi bevo chitika maido boy.
Akaka life,
sasa mushalu kwa love na wanove.
Akaka life,
sungazi bevo chitika maido boy.
Akaka life,
sasa mushalu kwa love na wanove.
Ukabalansako pasako wamako, ukatobako saivale vanzako. Siko ni vantu ni waliako waliako. Zina batumba zina kuzanako. Ngati zangena voisha nako. Kwilako maipu, kwilako mata. Ndawa
akaka life, sungazi bevo chitika maido boy. Sasa mushalu kwa love na wanove.
ZambianMusicSite.com.